xirada qaxoontiga caalamka ugu weyn ee dhadhaab ee ku taala waqooyiga bari ee Kenya waxa ay si rasmi ah looga furay jaamacaddii ugu horeysay oo wax ka baran doonaan qaxoontiga halkaasii ku jira oo gaaraya nus milyan qof oo Soomaaliya jaamacaddaasi ayaa loogu magacdaray Kenyatta waxana ka qayb galay furitaankeedii gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Kenya Faarax Macalin sida uu ku soo waramayo wariyahayaga Maxamed Faarax Shire
Haruntan cusub ay ka furatay jaamacadda Kenyatta University harunta ugu weyn ee qaxootiga dalkani Kenya degmada ay hoos tagaan ee Dadaab ayaa waxaa xariga ka jaray gudoomiye ku xigeenka aqalka baarlamaanka dalkani Kenya Faarax Macalin Maxamed oo laga soo doortay deegaankaasi mudane Faarax Macalin Maxamed iyo John Okuto ku xigeenka madaxa jaamacadda Kenyatta University ayaa shacabka ku dhaqan gobolkani Waqooyi Bari waxay u ballan qaadeen in ay jaamacadani noqon doonto jaamacaddii ugu horeysay ee nooceeda laga furo gobolkani Waqooyi Bari gaar ahaan deegaanada iminka ay ku badan yihiin dadka qaxootiga kor u dhaafay 500 ee kun ee qaxootiga in ay si rasmi ah uga faa'iideysan doonaan
jaamacaddi baan hadda ilaahay noo nasiibay waxaan daba soconaa geedi socodka socodaba intee noo imaatay ardaydaneyto oo dhan baan rabnaa inay ka faa'iidaan January wixii ka bilaabato oo degreegood intay ka helaan diploma koodi certificate koodi annagana waxaan leenahay ardayda tacliinta ha lagu dadaalo meel kasta boarding school bay ka leedahay lag dheera maanta meel lag dheera oo dormitory boarding school aan lehen ma jirto kii geela caruurta la jiray midkoona geela ha ku daayay inta kale ha keenay loo kii magaalo joogina asaga looma tiro marka waxaan idiin sheegi farad bay nagu tahay tacliinta horumarka waa tacliin hal qof gabar wiil ha ahaad mise gabar ha ahaata marka intay reer wax u barato ay shaqo hesho reerka way ku filan tahay
mudane Faarax Macalin Maxamed oo boqolaal arday oo ka kala timid daafaha deegaanada qaxootiga iyo weliba degmada Lagdheera Dhadhaab halkaasi kula hadlay ayaa waxa uu u sheegay in arrinkan uu yahay horumar ballaaran oo ay ku tallaabsatay deegaankani Lagdheera
horta waxa weeyaan aqoonta midda diinta iyo midda dunyaabigaba waxa weeyaan fariidatun calaa kulli muslim wa muslima farad bay kugu tahay horumarka la gaarana tacliin baa lagu gaara tacliinta sayto geedi socodka annaga wuu soo dheeraa waxaan xasuustaa aniga oo 4-5 cunug oo reer Lagdheera ay jaamacada dhiganhayaan anoo Nairobi degan 9-kii iyo wixii ka horreeyay maantana ilaahay baa mahadle markay ugu yar yihiin ilaa 1500 waa dhigtaan jaamacada Kenya oo kala duwan
si hayaha gudoomiyaha degmada Dhadhaab Master Oli Kaburu ayaa sidoo kale waxa uu ka mahadceliyay xarunta jaamacadda Kenyatta University ee laga furay deegaanka Dhadhaab
watu wakitaka kwenda kusoma mbotoke hapa mpaka the nearest university iko Thika kutoka Mandera lakini sasa at least distance imekuwa fupi tutakuwa na Kenyatta University hapa
berigi hore jaamacadda noogu sokeyso dadka deegaanka Mandera ka imaanayo ama Wajeer ka imaanayo waxa ugu sokeyso deegaanka Thika iminka jaamacaddii waa la soo dhaweeyay waxana la keenay xariihii qaxootiga Dhadhaab degmada laga xukumeeyay Dhadhaab tani waxay u noqonaysaa dadka deegaanka Lagdheera mid korkac ku sameeyo ka dhaqaalaha waxbarashada iyo waliba waxaan leeyahay jaamacadan iyo san noqonin guriyo waaweyn oo qurux badan oo meesha laga dhisay balse ha noqoto jaamacad dadku ay ka faa'iidaan waxaan ka codsanayaa dhammaan dadkan hortayda taagan in ay qaataan warqadaha jaamacadda iyo qaabilitaanka jaamacadan
Mr. Dominic waa madaxa qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR hawlaheeda caadiga ay ka qabanayso xariyaha qaxootiga Dhadhaab ayaa waxa uu sheegay in jaamacaddani ay wax badan ka bedeli doonto boqolaalka kun ee qaxootiga ee ku sugan degmada tani Dhadhaab
refugees while they're here while they're in exile while they're away from their country and they cannot yet return they also want to
markay dalkooda ka soo maqan yihiin markay uga soo maqan yihiin sabab kale duwan markay san dib ugu noqon karin dalkoodi hooyo waxay u baahan yihiin in dalka ay joogan ay wax ku biiriyaan jaamacadani waxay u saamaxaysaa dadka qaxootiga in ay wax ka bartaan markay dib ugu noqdaan dalkoodi hooyo Soomaaliyana ay dad wax ku ool ka noqdaan gudaha dalka Soomaaliya
their experience what they have learned in Kenya to contribute to the reconstruction in Somalia
Faarax Macalin Maxamed ayaa boqolaalkii ardayda ah ee isugu yimid jaamacaddan laga furay gudaha magaalada Dhadhaab ku baraarujiyay in ay tacliintooda kor u soo qaataan taasoo uu ku sheegay in ciddii waxbarashadeedu heer sare ahaato aysan isku shuqli doonin lacag ay ku bixiyaan jaamacaddaasi oo isagu u noqon doona midka ka bixin doona.
Ardaygii darajo fiican keena shilin ma bixina, anabaad idin sheeg shilin bixin maysaan, laakiin darajadii keena darajaleedi wax garabgarabka lagu qaban kara keen, haddaad gurgurata nin jiifa ma luxumbaari karaa.
Faarax Macalin Maxamed ayaa sidoo kale waxa uu isna soo dhagax dhigay isagoo la kaashanaya hay-adda Windle Trust, iskuul cusub oo hablaha deegaankaasi ay si gaar u yeelan doonaan noqono doono dugsiga sare ee gabdhaha ee degmada Dhadhaab.
Aya gabdhaha challenge baa idan haya, secondary school baa laydiga bilaabaya Dhadhaab oo gabdhaha keliya. Dadaalka badiya, dadaalka badiya.
Jaamacaddani ayaa ilaa iyo iminka waxay daawalaysaa in 3,000 oo arday oo isugu jira qaxooti iyo weliba dadka deegaanka Lagdheera sanadda soo socota bisha January ay si toosa u qaabili doonto sida uu sheegay ku-xigeenka madaxa jaamacadda Kenyatta University Mr. John oo halkaasi kala hadlayay boqolaaldada ayaa waxa uu sheegay in wax badan ay ka qaban doonto jaamacaddani, laguna baran doono maadooyinka xallinta khilaafaadka iyo horumarka bulshada iyo weliba arrimo kale oo uu ku sheegay in wax badan ay ka qaban doonto boqolaalka qaxootiga ee ku sugan gudaha dalkani Kenya inay wax badan ka qabsadaan markay dib ugu noqdaan dalkooda hooyo Soomaaliya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.